Yage Jase Neba MD Mr. Chuma Kwana wa mugedo say nyuma Neba wanga ndijipinjo Mundu mozi kukalanga dindi mpingo Zanga zika maenda iwe zima guimila Zika mandivuta iwe kumasangalala Nisa chene ukudi ndabwelika Nisa pote ukudi ndi uhule Jikwa masachitole heruminati Zomo umakamba neba zima ndipeza
Kulikose unga apite Kukalila kukamba zaine Palipose unga kale Kukalila kukamba zaine Koma iwe neba Ndiza kukwila Koma iwe neba Ndiza kutopela
Neba, iza tela fao, ndugu uza siza tela mabenoji Kome unga bide umagamba ngani yanga, kome unga kale kuipisa mbili yanga Chomo ndina lakwa sindi maziwa, mwina undi uze chomo ndina kula kuila Wante, ndiza kuiwala, nane ndine mtu ndi mafika na kutopa
Kulikose unga bide, kukalila kukamba zaine Palipose unga kale, kukalila kukamba zaine Koma iwe neba Ndiza kukwila Koma iwe neba Ndiza kutopela
Ndiza endela
Ilagwe ilagwe
Neba
Ichimwe ichimwe
Ndiza endela
Ilagwe ilagwe
Neba
Ichimwe ichimwe
Kulikose unga apite Kukalila kukamba zaine Palipose unga kale Kukalila kukamba zaine Koma iwe neba Ndiza kukwila Koma iwe neba Ndiza kutopela Kulikose unga apite Kukalila kukamba zaine Palipose unga kale Kukalila kukamba zaine Koma iwe neba Ndiza kukwila Koma iwe neba Ndiza kutopela